Hii mambo ya eco levy, ya mambo ya finished products. Idea ni kucharge importations. Kwa sababu ukiimport kitu, iwe ni sanitary pads, iwe ni nini, you are actually exporting jobs. Ukimanufacture locally, you are bringing those jobs to Kenya. Ndiyo watu wakuja wa manufacture hii hapa. Wakimanufacture hapa, inamaanisha watu wetu wapate hizo jobs. Lakini kuna watu wanakasirika kwa sababu kazi yao ni kuimport. Na ukiimport, you are exporting jobs. Sahi tunaimport vitu nyingi sana kuliko what we are actually producing. Ukiangalia kama ni mambo ya e-teams, ati sijui wa mama, utakuja muombe iandikwe, sijui uandike na nini, hata kuna vitu zinatembea hivyo. Again, hiyo ni uongo. Kwa sababu, kama you are not earning anything a million and above, you don't need to put e-teams. So mtu wa bodaboda, mtu wa mamboga, wale wa farmers kule chini wakulima, tunaelewa na hapo. So hiyo ni story, nafikiri tunafaa kuelewa zaidi.